ፈቲ ኩሉ ኪረባናና ናቦ ምስከና ድማ ከምዝን ዲውፀኒሕና ግደፊ 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 ግደፊና ካባገርና ወፂና ክንብል ባንዴራና ግደፊ 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 ግደፊ